amawulire gaagano nga gakutuusibwako Yusufu Salim. Abayimi ba Good Life Radio ne Wizo we twogerera baliira ku nsiko omusasi waffe gaagakuwe mu bujjo.
Amangoma gange gapukwa nsensalwa songa manyi gange lwacho ya galo kufuna mangu uyagala bineme ebyange byononeke abaguzi baduke firwe gonyumime na 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 na
Sanga bestomera na kandi kokwe kozesa.